de chiro sawanga munana de munyombe wange nebase ne mpulira omuntu angamba njo wange zukuka ofune peni n'olupapula owandiika ebyengendo okugamba enkyawo birangirire ku nguudo z'ekibuga nakedde ku makyano bantu bange ne ngamba tonehozijjayo ebidongo nangirireho omwaka gwa mukama eri abaana ba mukama nze mumanyi soogeza katonda bana bamwogeza ebyakajanja bino nabiikidde ddala 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 mukama ka mukama mu myaka mubeeramu omwaka ne mu ssaawa mubeeramu esaawa naye guno omwaka okujja gwa baana ba mukama amasavu gagenda kkalira bantu bangi bagenda kulokoka ate mwattu ne bootasuubira bagenda kwatula malwaliro gagenda kkalira agenda kuwonya buli ekikuluma n'abalina sirimu bambi muwonye bwayogera katonda bannanga ekimala kimala sitaani atuuse wakuma ajooza abasumba bakuno ng'omuwendule bwe nasirika n'olowooza twenkana guno nasituka naawo nawulira falawo n'embalasi zejjukira mu nnyanja amakomera gagenda kweggula enjegere zigenda kutuka kwobakiriza bye ŋŋamba kampulira akalulu nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja akkiriza okuzimba ku nnyumba kale mugunoozimba ogenda kusasula amabanja bwayogera katonda ofise wezigula n'emmotoka olwosinza erinnya lye akkiriza okugenda k'ebweru ndaba ennyonyi yerinda mu nsaba amawanga n'agabawa bwayogera katonda bizinensi ezibadde zaafedda nga ne kapita weddewo nze nkulaba musuubula china muguno okujja nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nalabye mukama ng'akutta olweyo ayera buli ekigubuza emirembe n'egina emikwano egy'obulimba nga gyonna gidduse ndaba olujjo oluggule mu maaso go yingira osikira ebisuubizo amaaso go bye gatannalaba n'amatugo bwe gatyo olimagamaga ku kkono ne ku ddyo noonoonya ebyakutiisanga olyebaka mirembe mu nju yo bwayogera katonda nangirira omukisa gw'essente mu maaso go nga bw'oli ky'okola kiraba omukisa gaggawale oyambe n'abaavu bwayogera katonda yasuulibwa ku mugga nga musa omuto oli mu kibaya abambi oseerera laba muwala wa kabaka aza kulondawo abadde asembago nakulembera n'abadde ku ttaka alitula waggulu nze katonda waabo abalina omubiri waliwo wekinnema nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nangirira embaga yakitiibwa pasita bugeme abange ninga bakale katono nnyo ng'omukono gw'omuntu naye kanaavaamu ekire enkuba y'amaanyi awabadde eddungu wabeerewo ennimiro na buli afukirira alifukirirwa balabe bo basaasaanirenga makubo musanvu bano abakulu gamba sekeredde teriddogo ekyani atakimanyi katonda weereza enjoki mukambi zaabwe gye bateeseza terikyakulwanyisa eri obulamu bwo kasaaleko omubiire kakaba muyonga na buli lusozi oluli mu maaso go kaluseeteere katonda atta enkwe ez'abagerengetanya buli lulimi alusingisa omusango balyoke boogere ab'amawanga nti akoze binene akamwako ali kajjuza enseko oli bamutwe omukira guvuddewo buli kyatasimba mu ggwe taata alikisimbula akuwa obugaga obwakwekwewala ensi ekuŋŋanye ewa abaana be olibeera mulamu so tolifa kola emirimu gye nangirira omwaka gwa mukama ogobu wanguzi Nifuma magumba gote gali mejika wagira katunda Nangirira umaka kwa mukama wagwe mirembe Nangirira umaka kwe sate kwa badomu kumba Agamba ndi kukusohula mumu nange tolifa Nangirira umaka kwa mukama ogwo kufumbirwa Nangirira umaka kwa mukama ogwo kuzimba Nangirira embage yechitiba Master Bagembe
Bagukoyimbe
Namba kwe taga frizi tata mazoku sasula
Bagukoyimbe
www.mp3ugandanmusic.com